Endeavor Classic, Fizundai Baby, yeah, Changamka Stars Music.
Castello, hello.
Namshukuru Mungu hata mwaka huu, nimepitia mengi nikikula huu. Ila sikujali nilikuwa juu, kumbe imani yangu bado ipo juu. Walosema hii walifunga debe, eti mwaka huu eti ni wabebe. Kila siku Mungu hawajenge, na maisha bila Mungu hivyo huna pembe. Anything you do, anything were were, God forbid now niko mbele mbele. Kama sita do hapo siko fiti, na maisha bila Mungu jua siko wele wele. Anything you do, anything were were, God forbid now niko mbele mbele. Kama sita do hapo siko fiti, na maisha bila Mungu jua siko wele wele.
Njilingili vi aye, no mkwano kuo aye, kuko nae. Njilingili vi aye, no mkwano kuo aye, kuko nae.
God bless me, God bless family. You think big when you have family. Cheers now, hi, lovely. Etu ping pong ping, happily. Nimetoka far, nimetoka ghetto, na mikasa hau na mikeso. See me now Soweto, nasikia walipitia mateso. Wachagata hapa ni misifa, mikupata siyo Lucifer. Hapa masaa ya kusikika, na Mungu azidi kupewa sifa. Wachagata hapa ni misifa, mikupata siyo Lucifer. Hapa masaa ya kusikika, na Mungu azidi kupewa sifa.
Njilingili vi aye, no mkwano kuo aye, kuko nae. Njilingili vi aye, no mkwano kuo aye, kuko nae.
Sometimes I need to check on this God's love.